mise yanka membu mi huwa bomfia adie ni bentu mianye nyama huwa dieti mianye erade wayamana promisu amina doko bipa misemua wepie ishirapu nwe imepie senye nyami yanka mewu.
Down, 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 I said, my cool memo.